Kalata ya chiwiri ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Timoteo. Tu Timoteo mutuwani. Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu, mwajifunino cha Mulungu. Monga mwalonjezano la moyo, wa mu Kristu Yesu. Kwa Timoteo, mwana wanga ukondedwa. Chisomo, chifundo, mtendereza kwa Mulungu Atate ndi Kristu Yesu ambuye watu. Chikondi cha Paulo cha pa Timoteo. Ndi amika Mulungu amene ndi mtumikira kuyambira makolo anga ndi chikumbu mtima choyera. Kuti ndikumbukira iwe kosalekeza mapemphero anga. Pokumba usiku ndi usana kukuona iwe ndikukumbukira misozi yako. Kuti ndidzazidwe nacho chimwemwe pokumbukira chikhulupiriro chosanyenga chili mwa iwe. Chimene chinayamba kukhala mwa gogo ako Loisi ndi mwa mayi wako Yunisi, ndipo ndakopeka mtima mwa iwenso. Chifukwa chake, ndikukumbutsa iwe ukoleze mphatso ya Mulungu ili mwa iwe mwa kuyika kwa manja anga. Pakuti Mulungu sanatipatse mzimu wa mantha, komatu wa mphamvu ndi chikondi ndi chidziletso. Potero, usachite manyazi pa umboni wa Ambuye wathu, kapena pa ine wa ndende wake, komatu umve masautso ndi uthengo wabwino, monga mwa mphamvu ya Mulungu, amene anatipulumutsa ife, natiyitana ife ndi mayitanidwe oyera, si monga mwa ntchito zathu, komatu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye yekha ndi chisomo chopatsika kwa ife mwa Kristu Yesu nthawi zisanayambe. Koma chaonetsedwa tsopano mmaonekedwe a mpulumutsi wathu Kristu Yesu, amenedi anatayimfa, naonetsera poyera moyo ndi chosavunda mwa uthengo wabwino. Umene ndayikapo mlaliki, ndi mtumwi, ndi mphunzitsi wake. Chifukwa cha ichicho, ndinamva zowawa izi. Komatu sindichita manyazi, pakuti ndi mdziwa iye amene ndamkhulupirira. Ndipo ndikopeka mtima, kuti ali wamphamvu yakudikira, chosungitsa changacho kufikira tsiku lijalo. Gwira chitsanzo cha mawu a moyo amene udawamva kwa ine, mwa chikhulupiriro ndi chikondi chili mwa Kristu Yesu. Chosungitsa chokomacho, udikire mwa mzimu woyera amene akhalitsa mwa ife. Ichi uchidziwa kuti onse amwasiya adabwerera kusiyana nane. Aiwo ali Figelo ndi Hermogene. Ambuye achitire banja la Onesifore chifundo, pakuti anatsitsimutsa ine kawiri-kawiri, ndipo sanachite manyazi ndi unyolo wanga. Komatu pokhala mu Roma iye, anandifunafuna ine ndikhama nandipeza. Ambuye ampatse iye apeze chifundo ndi Ambuye tsiku lijalo. Ndimuja nanditumikira mzinthu zambiri mu Efeso, uzindikira iwe bwino. Tu Timoteo mutu tu. Ndipo iwe mwana wanga, limbika mchisomo cha mwa Kristu Yesu. Ndipo zimene wazimva kwa ine mwa mboni zambiri, zomwezi uikize kwa anthu okhulupirika, amene adzadziwa kuphunzitsa enanso. Umvezo wawa pamodzi nane, monga msirikali wabwino wa Kristu Yesu. Msirikali sakodwa nazo ntchito wamba, kuti akakondweretse iye amene adamulemba usirikali. Koma ngatinso wina ayesana nawo mmakani amasewero, samveka korona ngati sana yesane monga andapangana. Wa munda wogwiritsa ntchitoyo, ayenera akhale woyamba kulandira zipatsozo. Lingirira chimene ndinena, pakuti Ambuye adzakupatsa chidziwiso mzonse. Kumbukira Yesu Kristu wouka kwa akufa, wochokera mbewu ya Davide, monga mwa uthengo wabwino wanga. Mmenemo ndimva zowawa kufikira zomangira, monga wochita zoyipa, koma mawu a Mulungu samangika. Mwa ichi ndipirira zonse, chifukwa cha osankhika, kuti wonse akapeze chipulumutsocho cha mwa Kristu Yesu, pamodzi ndi ulemerero osatha. Okhulupirika mawuwa, pakuti ngati tidamwalira ndi Iye, tidzakhalanso moyo ndi Iye. Ngati tipirira, tidzachitanso ufumu ndi Iye. Ngati timkana Iye, Iyeyunso adzatikana ife. Ngati tikhala osakhulupirika, Iyeyu akhala wokhulupirika, pakuti sangathe kudzikana yekha. Omwe azichita ndi wosochera. Wakumbutse izi ndi kuwachitira umboni pamaso pa Ambuye kuti asachite makani ndi mawu osapindulitsa kanthu, koma wogwetsa iwo akumva. Uchite changu kudzionetsera kwa Mulungu, wovomerezeka, wantchito wopanda chifukwa chakuchita manyazi, wolunjika nawo bwino mawu achoonadi. Koma pewa nkhani zopanda pake, pakuti adzapitirira kutsata chisapembedzo. Ndipo mawu awo adzanyeka chironda, ayiwo ali Himeneo ndi Fileto. Ndiwo amene adasokera kunena za choonadi, ponena kuti kuuka kwa akufa kwachitika kale, napasula chikhulupiriro cha ena. Koma ndithu maziko a Mulungu ayimika pokhazikika, ndi kukhala nacho chizindikiro ichi, Ambuye azindikira iwo amene ali ake, ndipo adzipatule kwa chosalungama yense kwakutchula dzina la Ambuye. Koma mnyumba yayikulu simuli zotengera za golide ndi siliva zokha, komatunso za mtengo ndi doti, ndipo zina za ulemu, koma zina zopanda ulemu. Ngati tsono munthu adziyeretsa yekha pa izi, adzakhala chotengera cha ku ulemu, chopatulidwa, choyenera kuchita nacho Mbuye, chokonzera ntchito yonse yabwino. Koma thawa zilakulaku za unyamata, nutsate chilungamo, chikhulupiriro, chikondi, mtendere, pamodzi ndi akuitana pa Ambuye ndi mitima yoyera. Koma mafunso opusa ndi opanda malango upewe, podziwa kuti abala ndewu. Ndipo kapolo wa Ambuye sayenera kuchita ndewu, komatu akhale woyenera, waulere pa onse, wodziwa kuphunzitsa, woleza, wolangiza iwo akutsutsana mofatsa, ngati kapena Mulungu wapatse iwo chitembenuziro. Kukazindikira choonadi, ndipo akadzipulumutse ku msampha wa mdierekezi mmene anagwida naye ku chifuniro chake. Tu Timoteo, mutu firi. Zoipa zoopya masiku otsiriza. Koma zindikira ichi, kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa. Pakuti anthu adzakhala odzikonda okha, okonda ndalama, odzitamandira, odzikuza, amwano, osamvera akuabala, osayamika, osayera mtima, opanda chikondi cha chibandwidwe, osayanjanitsika, akudierekeza, osakhoza kudziretsa, aukali, osakonda abwino, achiwembu, aliuma olimbirira, otukumuka mtima, okonda zokondoretsa munthu, osati okonda Mulungu, akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake adayikana. Kwa iwonso udzipatule. Pakuti mwa iwo akhala akukwawira mnyumba, nagwira akazi opusa, osenza akatundu azoyipa zawo, otengedwa nazo zilakolako za mitundu-mitundu, ophunzira nthawi zonse, koma sangathe konse kufikira ku chizindikiritso cha choonadi. Ndipo monga mumwe yane, ndi yambere, anatsutsana naye Mose, kotero iwonso atsutsana nacho choonadi. Ndiwo anthu ovunditsitsa mtima, osatsimikizidwa pa chikhulupiriro. Koma sadzapitirirapo, pakuti kupusa kwawo, kudzaonekeratu kwa onse, monganso kupusa kwa iwo aja. Timoteo alimbike kutsata ziphunzitso zokoma, ndi kulalikira nthawi zonse. Koma iwe watsatatsata chiphunzitso changa, mayendedwe, chitsimikizo mtima, chikhulupiriro, kuleza mtima, chikondi, chipiriro, mazunzo, kumva zowawa, zotere zonga anandichitira mu Antiokeya, mu Ikoniyo, mu Listara, mazunzo otere onga ndawamva, Ndipo mzonsezi ambuye anandilanditsa. Ndipo onse akufuna kukhala opembedza, moyo mwa Kristu Yesu, adzamva mazunzu. Koma anthu oyipa ndi onyenga, adzayipa chiyipire, kusokeretsa ndi kusokeretsedwa. Koma ukhalebe iwe mwizi, zimene waziphunzira. Nutsimikizika mtima nazo, podziwa amene adakuphunzitsa. Ndikuti kuyambira ukhanda wako, wadziwa malembo patulika, okhoza kukupatsa nzeru kufikira chipulumutso. Mwachikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu. Lemba lililonse adaliwuzira Mulungu. Ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, chitsutsano, chikonzero, chilangizo cha mchilungamo. Kuti munthu wa Mulungu akhale woyenera, wokonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Tu Timoteo mutufolo. Ndikuchitira umboni pamaso pa Mulungu ndi Khristu Yesu, amene adzaweruza moyo ndi akufa, ndi pa maonekedwe yake ndi ufumu wake, lalikira mawu, chita nawo pa nthawi yake, popanda nthawi yake, tsutsa, dzudzula, chenjeza, ndikuleza mtima konse ndi chiphunzitso. Pakuti idzafika nthawi imene sadzalola chiphunzitso cholamitsa, komatu poyamba mkhutu, adzadziwunjikitsa aphunzitsi monga mwezilakolako za iwo okha. Ndipo adzalubza dala pa choonadi, nadzapatukira kutsata nthano zachabe. Koma iwe, khala maso mzonse, imva zowawa, chita ntchito ya mlaliki wa uthenga wabwino, kwaniritsa utumiki wako. Paulo azindikira kuti imfa yake mpafupi. Ayitana Timoteo amzonde. Mbiri ya Dema ndi ena. Pakuti ndili mkuthiridwa nsembe tsopano, ndipo nthawi ya kumasuka kwanga yafika. Ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Chotsalira wandiyikira ine korona wa chilungamo, amene Ambuye wowuruza wolungama adzandipatsa ine tsiku lijalo. Ndipo si kwa ine ndekha, komatunso kwa onse amene anakonda maonekedwe ake. Tayesetsa kudza kwa ine msanga, pakuti Dema wandisiya ine. Atakonda dziko lino lapansi, napita ku Tesalonika, Kresike ku Galatia, Tito ku Dalmatia. Luka yekha ali pamodzi ndi ine. Umtenge Marko adze pamodzi ndi iwe, pakuti ayenera kunditumikira. Koma Tikiko ndamtuma ku Efeso. Chofunda chija ndinachisiya ku Troasi kwa Krapo, udze nacho pakudza iwe. Ndi mabuku, makamaka zikopa zija zolembedwa. Aleksandro wosula mkuwa anandichitira zoyipa zambiri. Adzamubwezera iye Ambuye monga mwa ntchito zake. Ameneyo iwenso uchenjere naye. Pakuti anatsutsana nawo mawu athu. Pachodzikanira changa choyamba, panalibe mmodzi ananditangata, koma onse anandisiya. Chimenecho chisawerengedwe chowatsutsa. Koma Ambuye anayima nane, nandipatsa mphamvu, kuti mwa ine chilalikiro chimveke konsekonse. Ndi amitundu onse amve, ndipo ndinalanditsidwa mkamwa mwa mkango. Ambuye adzandilanditsa ku ntchito yonse yoyipa, nadzandipulumutsa ine kulowa ufumu wake wakumwamba. Kwa iye ukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Pereka moni kwa Prisika ndi Akwila. Ndi banja la Onesifore. Erasto anakhalira mu Korinto. Koma Trofimo ndamsiya odwala ku Mileto. Tayesetsa kudzayisa nadze nyengo ya chisanu. Akukupatsa moni Yubulo ndi Pude, ndi Lino, ndi Klaudia, ndi abale onse. Ambuye akhale ndi mzimu wako. Chisomo chikhale nanu.